Kama wewe, leo ni leo, lo lazima tuwa bebe. Yeah, na uchunge usitebwe. Jump around, mina cheki kuna mwewe. Broom, already kume krom. Wanacheza kujibamba wako home. Si wase wamejipin na makrom. Basi selecta, control your form. Luku ni safi buda boss ni kungaria. Rade kitipa boss, lady na champilia. Cheki brayo akikosa atadalia. Juu apa kameshika ni mbolea na mwagilia.
Ndege na masense wamezoza. Fiti imeoga. Cheza kwenye flow tete mesha tango. Shika wako kwenye kona. Mako show. Shika wako gato to. Mako show. Shika wako gato to.
Do pate kiss lab do migrate. Do kaina flames lab do beba geka ID. Bogili bonda squeezy mina zoza side. Suraya up don tabianza magwangi. Labdo nipime na mamilili. Kani form mina kesho ngeza chingili. Sibishani na watu wana akilili. Nilimea pembe squeezy na washaka pilipili. Sina madu windi lisapisha roki. Na konyonge na cookies. Mistari piwa my goons. Mjalipata school fees walipa rent. Misi nandiko ofisi na tete mesha dance. Weta bidi mkae busy.
Ndege na masense wamezoza. Biti ko fiti imeoga. Cheza kwenye flow tete mesha tango. Shika wako kwenye kona.
Buda boss kafi ufike msizime atuforce. Si watiaji wanataka piga pose. Iko nini tutawapa yao dose. Loni kufiti weta leta yo whisky. Manjege wako freaky. Tukifunga kawiki mfuko iko